Nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm. Bɔmɔdi aso bɛfo bibi ɔbɛn wo na wasi wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ du. Frɛ wo ba, frɛ wo kafo, ne frɛ wo namfo. Sɛ nkwasɛm ɛna ɛretwa agu yi. Onyankopɔn hyira wo sɛ wayɛ krado sɛ obetie nkwasɛm. Ɛsɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɔdɔmfo no mɛbɔ ho fo mpaeɛ abotie fo gya wo nkyɛn na kra nyinaa ba. Obie ne wɔ a aba w'anim akɔpra berɛ a wonhyira no na wona w'asɛm so no hyira ɛndɛ aprade yɛde wɔ sɛ womehu n dɛ ɛhu da foforɔ ti sie na wotwe foforɔ bosom foforɔ ne afe foforɔ wo ma mmɔbɔ na bie yɛ adwene ɛne yɛ nte aseɛ ni berɛ tie w'asɛm yi bieni ne ne ɛhu nokwasɛm wɔ w'asɛm mu sɛ wopie a yɛmu bia anyɛ ɔyeraba yɛdɛ wase ɔrɔde yesu kristo din mu ana yɛbɔ mpae amen onua nkwasɛm ɛfiri Lifeword media ministry hɔ namde bɛ na mesomfo akwahefoɔ nam ne mmokya asɛm yi asɛm yi mato ne din sɛ a good name is better than riches. Ɛdi mpa wɔ hɔ yi ɛyɛ sene ahonya. Ɛdi mpa wɔ hɔ yi ɛyɛ sene ahonya. Ɛno nti wohwɛ a nnipa bebree ɛpɛ ahonya nso wɔnim wɔni di mpa. Ɛno nti no na sɛ woba pɔtɔ kasɛɛ mu a asɛm a mane wo kan ɛnyina soɔ paa ɛwɔ sɛ onipa akasa wobɛnya adi mpa ayɛ den ama wo ho ɛkyɛn sɛ wobɛnya yɛdie bebree ɛnɛ nnipa bebree ne nnipa aba mmeranteɛ mmabaawa sɛ nnipa wonyini kyɛa na ayɛ den onua ewiase wei no ɛnwo yɛn o ewiase wei yɛ onyankopɔn dea ne ɔpɛ ɛna ɔde ne wiase yɛ nti wonni ho akwangye biara ɛsɛ o wonyini yɛnya hɛndred anaayɛ den masa na wura a wotie me de ampɛ sɛ me ne wogyina so kasa paa yɛ build your character before you receive attention sɛ wankasa nyankopɔn anyɛ wadom na woannom na waama wo sɛ ɛsu papa na wobɛtumi abɔ abra papa atoto onyama papa kyɛn sɛ wobɛnya sika na wonya din o ɛsubɛn ɛne kura wo ɛsubɛn ɛti ma mehunu sɛ a good name is rather to be chosen than great riches ɛsa sɛ obi wɔ hɔ a nea a na ɔyɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ nnipa bebree ti ne nka sɛ wɔwɔ sika nanso wɔnni suban papa ɛno nti na ɛsɛ sɛ wɔfa suban pa na abraba papa kyɛn sɛ wobɛyɛ wo ho sɛ mepɛ sɛ nnipa nyinaa ho sɛdeɛ mesiteɛ ɛbɔ mu din a na obi ahu sɛ me na meba no sikani belebele saa na sɛdeɛ amanfoɔ ɛte aka no wei deɛ ɛsɛ wɔ sika paa ɛno ntumi mmoa wo ɛno nti no attention without character ɛ destruction sɛ nnipa nyinaa bɛhu sɛ o akɔyɛ sikani nanso wosu ne wabrabɔ bi anyɛ no wɔde wokɔɔ sɛ yɛ mu metufoɔ sɛ wokan mmɛbusɛm eti edwenu mienu emu ba kwa osi dimpa na esese wiye sene ahonya pii enemu nyam ye sene dwete enisika. A good name is rather to be chosen than a great riches, and bring and loving favor and loving favor rather than silver and gold. And when I'm here, sin it, be tepee. And it is, and I'm no channel, I say. So, who say, attention without character is destruction. Say, oh, me dear, me no, no, me can't, I'm a can. The penny, na, ni me. Me, many penny, na, who. Sampa, me. And I'm doing, say, simbo, me, kasa. But me can't, cry, so say. Se uni e su papa ene su bai papa na ene o seye ena ukomu ene ubiya pese yehuno ene ama omeyo maigana ewo hao bebre ubiya timi ko social media so no di peni eko jina ho na ukena rapa edi dina tem ubiyo betimi ya uo ubiyo asini uo bi o no papa na ma me yepe oh eni deepa ah se se de mo openi oh ya si de wuna ne wojeni na ma nko won kwa na awore wasasi so ene de eni ho sa ene de eni ho sa de to be bre mu ade oh social media ene TikTok aba nsam afi ebi enum ba isubone ya wode ne de ni ade ne nipa bi sua oh to bia pese ehun no se o ti se oh me de me na me ni but adeba kwa se o hwe ni ye se God say first build the man then bless the man so asemi wa ye ka won ti ase ye se se o se se o hun akopon o se se nipa asana o shira no ya kupon sisi ni pa asana wo shira no efe ni pe omo ya kupon sisi wa asana wo shira no efe ebi ni Joseph ya ko obode character ansa ye denedi ndi ni character wa o kon sisi mu no efe Potiphar house prison and a palace no o ko Potiphar fi so few of the prison ana asana obenya ahimfi akwatna. God tested his character for 13 years before attention of Pharaoh. Onze esanse na Joseph owo supanti na owo supapa panti no ebra oba no ye se opese ono no eda no oka se da bi ni mudie no hia chen se o promise ana oba no dia ma no se o so ono me da mi ma mi re ni hanu mi di inyoma bebre sika bebre ba ma ende yan fa ne se ende eyi eye wiase ye ye bre sui boys ya abaya eni ka da esisi echi ya ye na ma ne ya ba ba ya na ntemi won emu bi no nya sa akwenya na ka won fufuru se wa hwe ade ne be si me nya scholarship me kunya oledi bia o ehye no na wati abo me but on se essence na Joseph ewo godly character onyame subi ewo ne munti no oda ne di and you have to build your character before it draw people's attention in your life e je so nye su papa bi and sana wa mani pe nyina hu se o me de me na me ne de bi emfa hwe ma asetrem no abrabom Joseph that all godly character onyame su ewo ne munti no oka se de bi mintimi nye we ntia me nyankopon ah na so a we su na ni ono akse ni pedia isan se sikenya ane safa fede na e yebretia wa bi o but the show o hwe de wonanim o hwe nyome bi wonanim ansa aw so ko yesa de na enka we nya kwenya amma ambedi museum so ama ama ye prime minister awo ho debi wa ma bi pia him fie but ohun se debi
se me bo obra pa na me kan okure akosi se me wuda let me tell you she e betimi de ne problem abrabo unia e bia na ye nim na ye fom se ye jai sa no ma ne ye afoma to me se na wunim na ade bia akonya na nde efu na oyesi na me de obia ne mi na me koyesi eye unye sika eye but unye no nyame kwa so unia ya bo udia bebrebe nya bia sika ne firi ne firi nyame a e hu bia ya na mwa na do ko sey mu te we kan fura risk so ma se benya adwen sakra we to aso sa anche chire we so be hu nyoma bebre e di pe bia otumi tena se e dan nyame su edi ama otumi enya edimpa ene emom no enya attention wo mo so e ka se ka Joseph ekọ boss abra boni na oba no ye ne sa na okodi na chia nka ne hu nsem be kitu bi nanso onia we eye nsanda ho a esia se me no mi no ye faso a na ye brodo ye character yi na ye manya me su e ba ye mu a enim si ye benya attention bebre chen se ye benya attention emom no ye lusu ye character ya me shira o se otie nkwa se ye me so mfo akwa ye for the nation bebre so for Christ's soul crying kwa ene ya dum bre ene ya kwa jida aha ntwa e kina na bia tomorrow me na maka me bia na e kina mba na maka se a me huri anka nzo na ka echi ti for Christ's soul crying kwa bra bible say that's yen boy for no yakopo yi ni do a odo ye chire yi na ma Christ obewu eji ye enti oni a Christ obewu ji mi ni omie nu ti for Christ's soul crying kwa so radi yesu wa fun so cheme nim sample me di boy ni fa fun so bi a cheme na tru me ho fidi a enti hu ni na wa de sisi mi se opia me manyo iraba so bo sample ya am se apa tru ni won kwa huma no mo ya mi shira so bo sample we ya mi shira so uti en kwa asem se da foforo so e be san shia na wa san so eti asem yi e asem yi if you life word media ministry ho an e de brew I'm soon for Aqua Hayford, and I'm number charge them. Telephone number is 0244 869499. I'm sure I'll see you in class. Bye bye.